Superman ito pita kechi ebinyuma pita na fafa katike ntuse mwena mutiro ananywa tumya kabero semuna mwe koma kukoko abananywa mutumya bero Superman koma kukoko mendo pakubye nkonge bwe mutawerwe ngambe byana nga mwena muyimba nze Superman ataka bey bonda bonga ya musaizi ebye nyumi ogendo ntenda nasoma nyo mukwano inadiguli jeri emitwetwe zebintu byemikwano byetegereza mazaka banga bisana mokuyiya ngoline munaku womukwano nayo sanga yo mulera ngebyalavu sibyalika ebyo nosanga yo mulera ngebyamapenzi sibyalika ebyo nalinda bamwaniriza asamba oluggi paka mutiro naye bwofunanga nze Supermani kuwomukwano gambye bwofunanga nze Supermani ogunobusonda Supermani sikutembea ndibasa na mapenzi kuomukwano ndina mujinyo ndibasa na mapenzi zebyala barosi kwayo njagala nyumya omukwano buli omuwali ayiga mapenzi zenjagala nyumya omukwano buli omuwali ayiga mapenzi bwatamanyi kwano bwe ziba sente obeera feke ngambye atamanyi kwano bwe ziba sente kuyita feke basajja bannange kambe ticha wammwe ku byalaavu bwekwata ekkalaamu saizi bbuku nayo gireete soosootola omukwano kujja kagere paka kaviiri bw'oba ogaba akajiiko kokka kokka kati jjuza ejjiraasi munaatamiira omukwano nga ne bw'ayitawo awunya amalaavu akuloota embirooto w'otoobe ng'atema emiranga alwala obulwadde nga gw'omuwonya switi dokita kiriniki ya laavu okukuwa amakerenda aba switi kiriniki ya laavu okukuwa amakerenda aba switi nange tompita keeki Superman ninga switi saidi kibalasi ng'ekibe mu mixi oba nkola safari mubeereeyo okumala ebbanga lwaki mubeereeyo nga temudda wako okumala emyezi oza nnoonya ssente ekombe gweyo osula n'ebyana y'omukazi n'akuuma enju n'atuuka n'ogikoowa omukazi n'akuuma enju n'atuuka n'ogikoowa sebo yadde onoonya ssente naye obutonde bulowoozeeko ssente ewoomera baagala ne watali kwana era tewoomaalo kanfuuka ettikyawo nkujo n'ebyali otulirongoose omusajja oteeka buteekwa okuba n'obudde obukola ssente wabula ng'opima n'essaawa olina okudda ewali kimaama nakigambyeko dda nti ssente ewoomera baagalana kati efuna engeri gy'omikisinga laavu gyawula ku ssente munnoowo anyumirwa nnyo ng'omugulidde ku kaswiti ng'ako anyumirwa nnyo ng'omugulidde ku kaswiti ng'ako munnange eyiga okuyiiya apongeeyeegumya omukwano yiga okuyiiya apongeeyeegumya omukwano banandaba batya nga neemoola by'oba okugalawo ebyo sebwento bwe nkuumu emwedde era kati ŋŋenze ewali kinnange sebwento bwe nkuumu emwedde akensiibudde ennindo olundi
mutudde ku makweyo mwenna abakyala ze mbasaasidde okubeera n'omusajja atamanyi kwano superman, sikutembea, nibasa na mapenzi.